Before we pray, I would like to read a passage from God's Word.
Pambasithandaze, nzawuthanda ukufunda indima elizwini likaThixo. Ncwadi yesibini kwabaseKorinte, isahluko sesine, umqolo wesixhenxe.
But we have this treasure in earthen vessels. That the excellency of the power
ke kaloku obutyebi sibuphethe ngezitya zodongwe ukuze incamisa yamandla ibe kaThixo ingaphumi kuthi siyabandezelwa ngenxa zonke singaqiniki siyathingaza singangcami sitshutshiswa asiyekelwa sikhahlelwa phantsi asityatyalaliswa sihlala sikuthwele ngomzimba ukufa kwenkosi uYesu ukuze nobomi bukaYesu bubonakaliswe emzimbeni wethu kuba thina badla ubomi simana sinikelwa ekufeni ngenxa kaYesu ukuze nobomi bukaYesu bubonakalaliselwe enyameni yethu ngoko ke kusebenza ukufa kuthi ke kuni kusebenza ubomi sinawo nje kwalo moya wokholo ngokoko kubhaliweyo kwathiwa ndakholwa kungoko ndathethayo nathi ke siyakholwa kungoko sithethayo nokuthetha sisazi ukuba lo wayivusayo inkosi uYesu uya kusivusa nathi ithuba nje limnyama ewe kwangekho nje udidi lokholo kodwa yayilukholo ngokwezibhalo nje balisitshilizwe likaThixo ndiyakholwa ingako ndithethayo nokuthetha ewe nathi okunjalo siyakholwa ingako sithethayo biloo nto ke bakholwa ngendlela esitsho ngayo isibhalo ngoko ke bathetha nokuthetha kuye kwabakhulu kakhulu kum le ndoda yakwaThixo zangishiyeka ithule nje nditsho naxa se ekhonxiwe ngemixokelelwano kodwa ngokunjalo wathetha xa ubomi babungemnandanga hayi wama eqinile ngoko ke wakwazi ukuvakalisa la mazwi sisazi ukuba lo wayivusayo inkosi uYesu uya kusivusa nathi ngoYesu asimise phambi kwakhe ndawonye nani okungafihlisi kovuyo kwakukuye kwaye wayekwazi ukuba omeleze aze akhuthaze abantu bakaThixo ngendlela emangalisayo kuba konke oko kungenxa yenu ukuze luthi ubabalo lwakuba lwandile ngabona abaninzi luphuphumise umbulelo use ekuzukiseni uThixo la ngamazwi amangalisayo ekuthi ngenxa yoko singethi mandla kuba nokuba umntu wethu wangaphandle uya esonakala ewe singakubona ngenyaniso ukuba ibingeyondawo elula ibiyindawo enzima aphithi ngoku asilahlekelwa ntliziyo ewe injalo loo nto ewe ebenokutyhafa ngendlela izinto ezaziyo ngelaxesha kodwa zanga lahlekelwe enhliziyo endaweni koko wadlamuka bazano dadhe kutheni kanjani na ngoba uKristu wahlala ngaphakathi kwakhe ngokuba ukholo lwalubambelele kuye ukholo lwakhe lwalubambelele kuKristu elizwini ilondo ke wayengena ukuzinceda kodwa ukuba enze into uKristu wayefuna ukuba ayenze mbako kuyaqhubeka ithi
without it we cannot exist
ithi kuba usuka yena owangaphakathi ayehlaziye kimihla ngemihla ewe sifumana amandla amatsha siwafumana kuThixo imihla ngemihla ingaba siwafumana amandla amatsha enkosini imihla ngemihla cingiba siwadinga imihla ngemihla ngaphandle kwawo asina ukuphila hayi nditsho noba ngamanye amaxesha kubonakala ingathi akukho nto phayana ndithanda ukuthi usoloko eme nathi ngethuba elilungileyo ngeyure elungileyo nokuba kumele sijongane nezilingo ezinzima noba kumele sijongane neento ezininzi nokuba siphoselwa phantsi emhlabeni owu ewe owu Thixo wam kodwa apha kubhalwe nje ngendlela emangalisayo noba siphoselwa phantsi kodwa sitshatyalaliswa ewe inkosi iyakhathala waphoselwa phantsi kodwa zange abulawe mhlawumbi ke ibonakala ingathi yayisisiphelo sakhe xa bamxulu bangamatye bamtsalela ngaphandle kwesixeko mhlawumbi kwabonakala ingathi konke kwakuphelile kodwa izinto azihambi ngendlela abantu ebebefuna ngayo kumele zihambe ngendlela uThixo afuna ngayo kunjalo ke kubo ubomi bethu bazalwane nodada abathandekayo akumelanga sijongane nento ezinye sonke kodwa kumele sijongane nento uThixo athe wabanenjongo ngayo kuthi ngoncedo lukaThixo philayo kwindlela yethu yokubona asinako asinakukwenza kodwa ngoncedo lwenkosi yethu ndumiso nombulelo kuye uThixo wethu bazalwane nodade umnqweno wam umthandazo wam ngulo ukuba njengoko atshoyo uPaulus kumqolo weshumi nesithandathu thi kungoku singethi mandla kuba nathi okunjalo singethi mandla kodwa silugcine ukholo kude kube sekupheleni kude kube kanye ekupheleni masingethi mandla hayi nokuba siyityhafile kodwa ngoko ithi umntu wethu wangaphakathi uhlaziyeka amandla imihla ngemihla kwaye ndicinga ukuba ngokuhlwa nje silapha sisonke kwakhona khona ukuze sizofumana amandla amatsha kuye bazalwane nodade sijonga kuye uyayazi into esiyidingayo uyayazi imeko sonke ngabanye sikuyo mhlawumbi kwa imeko yethu ebonakalayo ehlwembuzekileyo ngamanye amaxesha kolu Thixo uyasazi uyakwazi oko sikudingayo uyamangalisa kakhulu uyazazi iingcinga zethu uyayazi iminqweno yethu masimnike uzuko simcele ukuba asinike amandla amatsha ngokuhlwa nje kwaye imihla ngemihla ukuze sikwazi ukuhambela phambili masimeni ngeenyawo bawethu osemazulwini siyakubulela ngokuvela kwiintliziyo zethu ngayo le yure yobabalo uThixo siyakubulela ukuba sinokukhangela kuwe ngokuhlwa nje owuNkosi usele uthethile nathi ngalo ilizwi lakho elixabisekileyo elingcwele Nkosi sele usibonise labapostile bakho nabantwana bakho kumaxesha ngaphambili Nkosi. Nkosi, senzele nathi lenceba yokuba sime siqinile kuyo yonke into Nkosi. Noba indone ezaphezulu kwethu Nkosi Yesu, noba indone sama ukusiwisa. Nkosi, senze ukuba sime siqinile elikholweni. Kuba sibe nalo ukholo ngokwelizwi lakho. Hallelujah. Ndinike, sinike sonke ngobaba lwakho. Zube nenceba kuthi sonke kumthandazo wam lona. Nkosi Yesu, ungasidluli nditsho nangokuhlwa nje. Nkosi, yiza phakathi kwethu. Susa yonke into Nkosi Yesu ema endleleni yakho. Ephazamisayo. Ephazamisa umoya wakho, oh Msindisi, siza phansi kwesigqubuthelo segazi lakho elingcwele elaphalalayo emnqamlezweni eCalvary. Hallelujah. Sikunika uzuko, dumiso nombulelo kuwe Nkosi. Qhubeka uthetha nathi ngalo ilizwi lakho elingcwele uze usixelele into ofuna ukusixelela yona. Sikelela abazalwane bam nodade. Sikela bonke abathebeza apha kumthandazo wam lona nomnqono wam egameni lika Yesu. Amen. Mayibongwe Inkosi. Uba sinokuba lapha kwakhona sidumise. Ilizwi elifundiweyo libonakala lihamba ligqibelele lithungelwe kum, kodwa mhlawumbi abanye bakwimeko efanayo kwaye siyazi ukuba Inkosi ifuna ukuthetha nathi sonke ngelizwi layo lonke. Ukuba kanoba sathetha nathi ngoko singazinceda singazenzela ingxaki yokufunda sishumayela ilizwi lakhe. Kodwa njengoba sonke sifundile, uPaulus wathi ndakholwa yingako ndathethayo, kwaye nathi siyakholwa yingako ke sithandazayo. Kwaye xa sithi ngamanye amaxesha sijongane nenzulu yobunzima apho sithi siphele sifana noyona ngenyaniso, sibe nzulu kakhulu singena usaya ezantsi ngoko khona ukubengezela phezulu okuvelayo ukutshintsha yonke imeko. UThixo usilungisela yonke into ngexesha elilungileyo. Ndinaso isicelo esikhethekileyo somthandazo apha, isicelo somthandazo esivela ebantwini abasengxakini enkulu kwiindidi ezahlukileyo zezidingo. Kwaye ngokunjalo khona isicelo esivela kudade uBrandes. Ndiye ndaxelelwa ngobhalo ukuba akaphilanga nakanye kwaye celwa imithandazo ngenxa yakhe. Asifuni ukusilela kuko oku, kodwa sifuna ukuze inkxaso yethu evele entliziyweni nomthandazo sikholwe ngenxa yakhe. Kakhulu ngokuhlwa kwangolwesithathu sikhumbula bonke abo bathe basicela ukuba sibathandazise, ngokunjalo nabo basikhumbulayo emthandazweni yabo. Kahle kahle ke imihla esemva kwam ibikukuhlaziyeka nje okokokomoya, omnye angaze anqwenele ukuba kuhlale kulo lwahlobo. Amaxesha entsikelelo novuyo zosindiswa nempiliso ekhona ngoko omnye ke uyadubula, omnye uyaqaphela ngokutsha into ethetha yona okanye injongo yevangeli aze avuye ngovakaliso lweli lizwi eli uThixo asishiyele lona. Kumele ndithi bendingasikelelekanga nje kuphela, kodwa ngokunqaleyo ndiye ndothuka ukuba ndibone into uThixo ayenzileyo esisile. kwaye ayikho kwihlabathi lonke kuphela kodwa ngokunjalo kumazwe aseYurophu la uThixo athe wavula amehlo abantu abaninzi ngawo umyalezo. Ndize kunye nam ndinemibuliso emininzi, ndidibene nabantu abathile kwakhona ebesele belapha eCraftfield. Ngoko ke konke nje ubukho bam apha bekusikeleleke kakhulu ngokobutyebi. Ndibathembisile abazalwane nodade abanganalo iholo njengathi, kodwa banendlu indlu eyenziweyo. Ndithi noba ukubuya kwenkosi kusondele nje, siya kuthandaza ukuba uThixo uya kuninika iholo. Uyazini, uye uve kakuhle kakuhle umvele wonke umntu. Wakhona umqamelo apha, khona omnye phaya. Yonke into izanyiwe nje. Ndithetha ukuthi okonokungcono kwanele enkosini. Omnye kanothatha isihlalo soba inkosi iye buya, masibe ngamavila singenzi nto, kodwa mele sisebenze ade abuye. Kwaye xa ubungqina bomntu ngamnye banikwayo, ndaziva ndiluhlazo. Kwenzeka ukuba babingeleli bamakatolika beza kumhlangano wale ndoda benxibe iimpahla zokulwa baze baguquka. Benxibe iimpahla izambatho zecawa. Okay, xebe benxibe iimpahla zokulwa bazinikela ubomi babo kuThixo, namapolisa eza anikela ubomi babo kuThixo, nam ndababulisa bebathathu kanye bebano. Ndathetha nje kufutshane nawo amazwi amafutshane nabo. Ndandikwazi ukusebenza komoya oyingcwele emva koko konke ukufundisa nokwazisa umoya izibhalo ezingcwele ukuba kubuyelwe kule vangeli yamandla kaThixo. Oko ke guqula aboni, kuyaqinisekisa ukuba umoya ingcwele xa ezile uya kuvula amehlo ehlabathi aze aguqule abantu esonweni. Oko kwenzeka kwimihlangano apho uThixo angasebenza ngendlela ekhethekileyo. Mele ngithethe into enye, soloko ndijonga izinto ngokufutshane kwaye ndithe ndaqaphela ukuba apho kukhona uqhagamshelwano lothando lokuthandana ngokunjalo khona uthando lukaThixo. Oku kwenza impembelelo apho umoya kaThixo angasebenza ngendlela namandla. Ngoko ke ndinaku oko kungcono nokuxela ukuba iifoto zikamabona kude bezijikeleza le ndoda inesitishi sayo sikanomathotholo iminyaka imibini phaya e-Itali, ingade ifikele nasePalermo kwindawo ezizigidi zabantu abahlalayo. Kodwa okunjalo ingqunga malunga neekilomitha ezingamashumi amathathu. Uqala kwinkqubo yakhe ngentsimbi yesithandathu ekuseni ngokucula kwakhe, ngobungqina bakhe, ngokushumayela kwakhe. Waze wathi mzana uFrank, kuye kuba khona amawaka, ngokukhawuleza kuzobakho amawaka amabini avela ekufowunelweni nakuyo yonke into oyivayo. Kukhona indlala phakathi kwabantu bakaThixo, badinga ukwazi bave ngako. Kungenjalo abanakufikela elikholweni. Mhlawumbi uThixo ukhokhele zonke ezi zinto ukuze sikwazi ukuphosa iminatha kanye kwakhona uba sikhokhele abantu kuYesu. Kwaye ukuba uThixo angasinika oko, ingaba yinto enkulu enokwenzeka kuthi. Ngoko ke Hayi wonke umntu ubizelwe entweni enye. Amazwe ohlukileyo, izithethe ezahlukileyo, imeko ezahlukileyo kodwa uThixo unguye kuyo yonke indawo kwaye ulungele ukulingqinela ilizwi lakhe enze okwakuthembisileyo kwilizwe sele lifundiwe. Andisafuni ukufunda mganyana, sekuthethwe okuninzi kuba ngathi kube nzima uba siqonde. Ngoko ke ngenyaniso kusentliziyweni yam ukuba senze ukuhlwa kwangolwesithathu belixesha lomthandazo kwakhona, apho abaninzi bangathandaza, bonke bangathandaza bezisa imidla yabo enkosini ngokufutshane, mithandazo ezinikeleyo ukuze sikwazi ukuthi ngendlela ethile siphinde sifumane ukuqhagamshelana noThixo ngendlela esasinakho. Anakuzikhanyela izinto uThixo azenzileyo, andinakukhanyela into ayenzileyo, into ayithethileyo okanye into ayibhalileyo. Kwaye kumele nditsho ndithi singade siziqhekeze ingqondo, singahlola side sibe badala, sibe mfusi, singama phakathi kwendawo ezininzi kungabikho nto eyenzekayo. Sonke thina esazelwa kwizizukulwane ezingaphambili siyazi ukuba emva kokuchithakala kweli lizwe, emva kotshatyaliswa kwezindlu na yonke enye into, abantu zange bame bajikeleze bathethe malunga nokuba into kwenzeka ntoni ukuze kube nje. Bazimisele ekusebenzeni, wonke umntu wazimisele ekusebenzeni, susa bonke ubumdaka, baze asusa yonke into eshiyekile baphinde bakha kwakhona. Kungenjalo ngesisahleli kobo buxhophozo obunye namhlanje apho sasikhoyo ngomhla wesibhozo kunyaka Canzibe unyaka we-1945, thina njengamakholwa nenkosi uYesu iyatsho ngokwayo ukuba ngamanye amaxesha siba nobuyatha ngaphezu kwabantu bezihlabathi. Inkosi ithi abantwana bezihlabathi banobulumko ngaphezu kwabantwana bokukhanya, kwaye kuba uThixo angasivulela ngendlela ethile umnyango kuze sikwazi ukuthi kulesekile ijikelezayo sikwazi ukuphuma, aze uThixo asincede ngokutsha wonke umntu ngamnye kuthi. Kwaye sekudala sisazana ngoku, singathetha okukhulekileyo ngomnye nomnye. Sonke siyazi ukuba bekuyintoni, abanye bayazazi iinkcukacha, abanye abazazi, kodwa ayilonqaku elo. Ndithi nje kumele senze isigqibo sethu, nokuba sifuna ukuthetha malunga nento uThixo ayenzileyo, apho kunjalo siyawuyizukisa inkosi kanye sithethe malunga nento utshabo liyenzileyo, ngoko sizukise yena. Omnye kumele enze isigqibo ebomini. Ndiyazi akukho lula kum, izawuba sisigqibo esingcwele, kodwa inye into eqinisekileyo xa sisiva amazwi anjalo apha athetha nathi, kwaye asinakuzinceda kodwa sinokutsho nje singqine ukuba nathi ngokunjalo siphethe obu butyebi ngezitya zasemhlabeni ukuze amandla kaThixo agqwese, ingabi sithi abagqwesayo. Inkosi tshilo ngokucacileyo, ngaphandle kwam aninakwenza nto, kodwa singenza okunintsi xa sinaye. Xa sinaye singaya phambili, xa sinaye singajonga phezulu sazi ukuba akatshintshanga. Kukhona apho kubhalwe khona ukuba inkosi iyakwazi ukujonga nokufa, ukuba uyakwazi ukujonga nokufa ngoku ayikokufa okubonakalayo kodwa okunjalo ukufa kokomoya kwaye ndiqinisekile ukuba akacebisi kuphela kodwa unawo amandla okuba akususe ngokuba yena ungumcebisi thina njengabantu asingobacebisi siyacebisa emva koko sime phaya singakwazi ukwenza nto kodwa yena ungumcebisi ngokuba engumcebisi akacebisi njengamazwi kodwa uyakwenza nokwenza ukuze sonke sincedeke apho umqolo olandelayo siyabandezelwa ngenxa zonke singaqineki siyathingaza singancami ngamanye amaxesha ngokusondele kuloo nto ke ngamanye amaxesha ngokusondele koko kodwa xa kubhaliwe apha ukuba xa umpostile onjalo athi uyathingaza angancami ye ixesha lokuthingaza ndiye ndizibuze ndithi ingaba umoya kaThixo uye wamqhuba ukuba akubhale na oku ukuze nathi sikwazi ukuthuthuzelwa nguThixo somelezwe ngokutsha inkosi kweli xesha lokuthingaza ingaba ufuna ukutsho kum nakuwe namhlanje ngawo la mazwi mamela nokuba besiphoselwa ekuthingazeni ndithembe ndingumcebisi uThixo usonini nanini umthethelo xolo ndinguye kwaye ndiyakuma nawe kodwa hayi ngokungahoyi ndiyakuthemba oku kubhekisele kum nakum uba inqanaba lam alikafiki kweli nqanaba lokuthingaza ngoku iqhubeka ithi siyatshutshiswa kodwa asiyekelwa ewe singakungqina nathi oko nokuba ingayintoni na uThixo akayi kubashiya abakhe okanye abalahle sisithembiso eso asinike sona kakuhle kakuhle siyashiywa ngabantu kodwa sishiywa nguThixo kwaye xa siphoselwa phantsi ngendlela etsho ngayo apha kodwa asibulawa emva koko ithi sihlala sikuthwele ngomzimba ukufa kwenkosi uYesu ukuze nobomi bukaYesu bubonakalaliselwe emzimbeni wethu ukuze ukufa kusebenze ngaphakathi kwethu kodwa ubomi bengaphakathi kwakho uPaulo sangaziphilele waphilela inkosi wayenecebo likaThixo emehlweni akhe kwaye ndingakutsho oko ngokungafihlisi nditshona namhlanje ndingahlazekanga ndingaziva ndihlazekile kum umsebenzi kaThixo yayikukuba kwaye uyawushiyeka ilinqaku lam lokuqala noba kuza ntoni umsebenzi kaThixo yeyona nto ebalulekileyo emhlabeni kwaye ubomi bethu abuthethi nto abunanjongo ngaphandle kokuba uThixo athi abe sisiphakathi sokuphila kwethu qolo landelayo osele ucatshuliwe uthi sinawo nje kwalo moya wokholo ngokoko kubhaliweyo kwathiwa ndakholwa kungoko ndathethayo nathi ke siyakholwa kungoko sithethayo nokuthetha kubalulekile apha kuba siqonde ukuba le ndoda yayingathethi noba yintoni yayingakholwa noba yintoni kodwa umoya wokholo ngokwendlela ekubhalwe ngayo ukuba siyayikholwa into isibhalo esiyithethayo ngokumoya wokholo uza kulenza ilizwi liphile kwaye inkosi iza kulingqinela ngobabalo lwayo kuwe nakum. Mele sifikele nje kwinqaku apho ukholo lunokusebenza ngomoya ngendlela enamandla apho ingesengomsebenzi wakho kanye inzame zakho kanye zam kanye ukuzakuthuza kwethu ukuze sive ubunzima boba sikholwe. Ukholo sisitshilelo esingcwele, impembelelo yomoya ingcwele, inhlansi edubulayo. Ilizwi nomoya ziyadibana. Omnye uthi melibe nebhali ezimbini ukuze ufumane ukukhanya. Ndazi kancinci ke bathi uplus nominus, andiyazi uba ithetha ukuthini loo nto, kodwa ngendlela ethile zihamba kunye kwaye uba nento ezidibanisayo kuvela ukukhanya. Apha ithi thina sikwanalo moya mnye wokholo ngokoko kubhaliweyo, kwaye ndithetha ukuthi ayikho enye into esiyikholwayo ngaphezu kwezibhalo ezingcwele. Nako oko sikholwa ngeentliziyo zethu zonke nomphefumlo wethu wonke. Apha ithi siyakholwa ngako sithethayo, yanga uThixo angasikela eli lizwi kuthi sonke abe nathi sonke. Kwaye ndithetha ukuthi nonke nina enilapha nikwazi ukuthi nigqobhozele kuThixo ngemithandazo yenu kungekho zinzame ezininzi. Ayikho into eyenzekileyo kuwe, abukho bungozi obenziweyo kuwe okanye kum ngokunjalo, kodwa indawo yam yahluke kancinci. Ngoku ke ndiyakholwa kuba bonke abo bangakhathaliyo kodwa abangakhathaliyo ngubani ongakhathaliyo kakuhle kakuhle yinyaniso, kuba xa elinye ilungu lisiva ubunzima wonke umzimba uva ubunzima. Ngoku ke wonke umntu uyabandakanyeka nokuba uyafuna okanye akafuni, ngoba siyinxalenye yomzimba kwaye ubuhlungu nayo yonke into echaphazela umntu omnye ichaphazela wonke umntu. Kodwa yanguThixo angasinika ubabalo ukuba sijonge phezulu ngokhono, kuphela ngalo ukholo sinako ukumkholisa uThixo, kuphela ngalo ukholo sinokumnika imbeko, kuphela yindlela yokholo ephephileyo engenakufikeleka kulo utshaba ibengezela ngokukhanya kwalo. Nditsho xa kubonakala ngathi kuba mnyama, njengoba lisitsho iculo kakuhle kakuhle, kuphela ibonakale ngathi kumnyama kodwa kuyavela ukukhanya. Umqolo uthi ngobungqina obumangalisayo nje ukuba uqaqawuli kukaThixo buyabengezela ebusweni bukaYesu Kristu. Kwaye uPawulos uyabhala uthi ukuba elizwe silishumayelayo lifihlekile, lifihlekele kwabo batshabalalayo. Kwaye ndiyakholwa ukuba thina siphakathi kwabo bamiselwe usindiso. Ndinomnqweno nje omnye ukuba yanga singakwenzela oko nguThixo, ukuba sithi sigcine ngenyaniso amalumi ethu siwahlola, singathethi nanye into ngumntu, asikayazi iziphumo zezinto. Kwaye ndisakholwa ukuba uThixo unabantu bakhe, kwaye iyure yeza apho abangabakhe baza kuhlangana. Ewe, ngawo umsebenzi womoya ongcwele. Kwaye ndiyatsho, ndiyakutsho kwakhona nakwakhona, apho abantu bafuna ukwakha into iza kufana njengexesha lokuqala apho abantu babefuna ukwakha into ekwakuthiwa izawufikela ezulwini. Niyalazi bali liyaziwa, xa abantu bakha inqaba yokuqala injongo yabo yayicacile, babefuna ukunyukela bakha inqaba. kodwa yonke into evela ebantwini izawuthi ngendlela ethile iphele ngokudubadubeka. Ewe, ndiyatsho kuba iziphumo zezinto zezokuba abantu babefuna uhambela phambili emsebenzini kaThixo. Abantu babefuna ukwenza into ekwicebo likaThixo kodwa egcine izenzo zakhe ezigcinele yena kanye nakwixesha neyure. Umzekelo kaAbraham ibiyintuthuzelo enkulu kum nje uba ndithilo apha. U-Abraham indoda enkulu yakwaThixo, umprofethi owathi wamkela isithembiso eyathi inkosi ngokwayo yamvelela kwenzekani. Ngenye imini uSara weza wayengenakwazi ukulinda, wayengakwazi umlinda uThixo uba azalisekise isithembiso. Wathi Abraham le meko iqinile, uHagari ukhona, kwazalwa uIshmayeli. Kwenzekani emva koko? Kwakungendlela umzana uBranham watsho ngayo kwakanye ukuba yaba zinwele esuphini, yaba liliva enyameni kude kube yile mini. Kodwa nje umba uThixo eqinisekile sima nesithembiso sakhe asizalisekise, nokuba kwenzeke into yomntu phakathi naphakathi, loo nto yenze ubunzima obukhulu. Idinga nje ukuba sifunde isahluko. UThixo wazise u-Isake ngexesha elelakhe owayimiselwe indlalifa yento zonke. Ngokuqinisekileyo kuyawuba njalo ke ngoku apha ekupheleni. Ibilixesha esisiqingatha sexesha. Ewe, sithetha ngokomntu, sina umntu wethu omdala ofaniswa no-Ishmayeli. Kwanele ukuba sijonge esipilini. Njengoba umzana uRuse etshilo izolo ebusuku ukuba bendimqonde kakuhle ukuba abanye abantu bajonge isipili kodwa babona omnye umntu. Kwayenzeka loo nto, uyakwazi ujonga isipili ulibambe kancinci nje ulijikise, usijikise ubone omnye umntu. Kodwa kumele ulibambe isipili selizwi ngesizathu sijonge sinqale kuwe ukuze ubone wena phayana. Loo nto kibhekiselele kum, ibhekisele kuwe. Inye into eqinisekileyo, inkosi izawuba nebandla elilungileyo, izawukuba namasalela. Kanye umzana uBranham wathi ba kweli xesha lamasalela amancinci izinto ezinkulu zikaThixo zizawukwenzeka. Andinokwazi ukucacisa ukuba liyawuba likhulu libe ngakanani nani okanye iyakuba ngubani, kodwa ithemba lam nokholo lwam lusoloko lukukuba kwaliya kuqhubeka likuba wonke umntu othe wavilizwi, othe walamkela, onqwenela ubabalo lukaThixo uzawuba yinxalenye yakho. Kodwa loo nto yaziwa kuphela nguThixo, ayaziwa ndim. Masigcine imilomo yethu ingenzi nanye into ngomntu nangayiphi na indlela. Kuthwe xa kuthetha ngenkosi kwenye indawo, wazinikela kuye lona ogweba ngobulungisa. Yinto ekumele siyenze nathi leyo. Kwayiyacaca ke kum ukuba kumele ndifunde isifundo esikhulu esibi kuko oku kukangaphi na. Apho ndavula umlomo wam nditsho nasemotweni ndathetha nam okanye noba yintoni, ingaba inkosi yavula umlomo wayo? Ingaba yena inkosi yakhe yakhalaza ngomntu omnye? Ngaba seke waya uPetros wathi ubonile ukuba ukuva ubunzima okunje nokunje bebukum? Ngaba wakhe waya kuYakobi wathi banditsicele namhlanje? Ingaba wakhe waya wathi namhlanje baye bandimbathisa baze bandibetha bathi profeti ubethwe ngubani? Ingaba wakho akhalaza emntwini omnye? Hayi, zanga uvule umlomo wakhe njengemvana esiwa kubaxheli bayo. Ukuba besinoyinikwa loo nto nguThixo ukuze nakwezo zinto ezisenza ukuba sibeke izithwali izandla zethu entloko ngokuba azinyamezeleki kuthi xa siziva, kuze sithi sizive kodwa sivala imilomo yethu sithi Nkosi wazonke izinto uyazi inyaniso uyazi noba kuyinyaniso ndendlala phambi kwakho ndinikela kuwe yenza ngokuthanda kwakho mhlambi lena yindlela uThixo anokusibonisa ngayo usindiso lwakhe ajika jonge kuthi kanye kwakhona azithile uyanga uThixo angasikela sonke amen mzanu Rusi nazo izicelo zomthandazo sihlangana kuwe uThixo sisonke ndizibekile izandla zam onkosi phezu kwezileta Thixo wam beke zakho phezu kwazo onkosi Nkosi andifanelanga ukuba ndime apha andifanelanga ukuvula umlomo wam andifanelanga Nkosi ukuba ndifundile izwi lakho kodwa Nkosi ndiyakubulela onkosi ukuba ndingama apha lubabalo lwakho inceba yakho onkosi sihlangana sonke ngoku Nkosi sicela wena Nkosi ukuba wenze inceba kubo bonke ababhaleleyo onkosi sicela sisonke onkosi Nkosi asina kuzinceda kodwa nguwe ongumncedi omkhulu nguwe inyanga enkulu umsindisi omkhulu umhlanguli Nkosi yanga bonke bangakhululwa baphiliswe ngako ngalo igama lakho elimangalisayo elizukileyo likaYesu Nkosi siyakubulela uba sinokuza kuwe sisonke siyendlale yonke into phambi kwakho zukiseka dumiseka ngayo yonke into Nkosi yamkela imibulelo yethu ngenxa yelizwi lakho esithe sayinikwa kude kube kule mihla kude kube yile yure Nkosi sikunika yonke imbeko nodumo nozuko ngako oku ibanathi Nkosi xa sisohlukana sisikelele emakhayeni ethu Nkosi noba siyapha emisebenzini ibanathi Nkosi yanga singalunga ngeyure ozawubiza bangabakho ekhaya Nkosi siyacela senzele ubabalo ube nathi egameni likaYesu amen.